سمي الله لمن حمدا ربنا لك الحمد.
Program ya tiziweza chisilamu tikali ndi Sheikh Omar Jafar Jawala.
Sami Allah liman hamida Rabbana laka alhamd.
Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tikutero kuti pambuyo potokoza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndikufunira zabwino mbendera yachoona di mbendera petu mbendera yachongoko. Abwana atu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wokondedwa atu omvera kuliko onse kumwe muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takala tukukambira na azamu na ajada kwa tira anawiri akazi amtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Wina pambuyo pa mzache. Kapena kuti wina pambuyo pa kumwalira mzache. Apapa tukutanta uzaza sister Rukaya. Komanso sister Kuluthum. Amene wawa ndi ma sisters atu wokondedwa kwambiri. Chifukwa ndi ana antumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Ndipo mai awo ndi mai atu haife yotonsa asilamu dzikolonse lapansi. Ndipo abwana atu sallallahu alayhi wa sallam adane netsa po wapempa masohaba kuti mukwatitseni Uthman ibn Affan. Ndithudi ineyo ndikadakhala ndi mwana wina wachitatu. Ota alibe mamuna ndikadamu patsanso. Eyaka, akuyenera kulandira ulemu onga umene uu ye Uthman ibn Affan. Uthman, akuyenera kulandira ulemu onga umene uu kuchokera kwa abwana atu sallallahu alayhi wa sallam. Sinanga chipembezo chake ndichabuno kwa mbili Uthman. Chifukwa chipembezo cho ndichachi siramu. Chipembezo kutichi kare chabuno kwa mbili chene kukara chachani. Chene kukara chachi siramu. Komanso kalidwe lake Uthman ndirabwino kwambiri Uthman. Ndirabwino kwambiri. Chufuka kalidwe kutili kalirabwino. Lene yaku kala kalidwe lo gwirizana ndichipembezo cha chisilamu okondedwa atu omvera. Uthman ndi student kuchokera ku university kwa wabwana atu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anapunzira konko, anapunzira konko. Ndipo adapanga graduate ku university yake yomweyo ya wabwana atu sallallahu alayhi wa sallam. Ndipo kuchokera kwa iwo wabwana atu sallallahu alayhi wa sallam. Amena ali alekichara aye Uthman ibn Affan. Anakwatirako anawiri. Amene ndi sister Rukaya komanso sister Kuluthum okondedwa atu omvera. Zake zonse ndizo yera Uthman. Muntu otero yo okondedwa atu omvera ndi wabwino kwambiri. Sinanga ndiwopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mukamupatsa mwana wanu ngati wamukonda mwanayo. Basi dziwa nikuti amusamala. Koma ngati sada mukonde, dziwa nikuti samupondereza. Amule mekeza ngati muntu. Ampatsa ulemu wake ngati muntu. Sanga mpondereze. Sanga mpondereze. Yeyu chisilamu chikumuleta. Chikumuleta kupondereza. Chikumulamula chisilamu kulemekeza nzimai. Kulemekeza nzimai. Chisilamu chidamule mekeza kwa mbili nzimai. Ndiye yeyu akudziwa zimenezi. Ngati wamukonda adzamusamala bwino. Komanso adzampatsa zofunikira ndi zoyenera. Koma ngati sada mukonde adzamtenga kapena kuti adzambweretsa kunyumba kwanu kuti yai pakali pano zikuoneka kuti mgwirizano pakati pa ineyo ndi maiwa wachepa kwambiri. Therefore ndikwasiya kunoko kuti yai ayenera kubwerera komwe iwo anachokera. Bola inuso makolo mwana wanu wa mkaziyo mumphunzitse chikhalidwe chabwino. Mumphunzitse chikhalidwe chabwino. Tie ni tapunzitse anatu akazi kuti naonso adzakhale wodzidalira. Anatu akazi ndi woyenera kupunzitsidwa kuti naonso adzakhale wodzidalira. Komanso dziwani kuti ngakhale umphawi uli apo. Tie ni tiyesetse kwa konzera tsogolo ana. Ana amene tikubereka tie nira kuyesetsa kwa konzera tsogolo. Ife makolo awo tikonze tsogolo la ana tisamakhale ndi maganizo oti. Adza kwatiwa ndipo akakwatiwa basi udindo wanga watera pompo. Udindo wanga watera pompo zimene zozo sizoona wokondedwa atu omvera. Chonde tie ni takonzere tsogolo anatu. Tie ni takonzere zinthu zakuti ifeyo Allah subhanahu wa ta'ala akatitenga iwo wana adzapezepo yambira. Chonde tisatengeke ndi chikhalidwe komanso malamulo achikunja oti mamuna akamwalira chuma ndi chamkazi ndi ana. Tsopano ngati mukutero kuti chuma ndi chamkazi ndi ana, tiziti makolo ake aiyeyu mamunayu, komanso azibale ake chimolawo ndi chiyani. Ala kwa chiyani? Ala kwa chiyani kuti asapeze china chilichonse kuchokera kwa mwana amene iwowo adapanga invest zambiri pa iye. Ala kwa chiyani? Mukutanthauza chiyani? Mukamanena kuti ayi chuma ndi chamkazi ndi ana, mukutanthauza chiyani? Zimenezozo sichikhalidwe cha Chisilamu. Zimenezozo sichiphunzitso chawo abwana athu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komanso zoti mukuona kuti ana sakukhazikana bwino, kulephera kwa yanjanitsa ana sizikuteka mbanja, ndiye ana akufuna kusiyana banja. Mudziti tiyeni kumakoti, tiyeni kumakoti, akamangire nyumba basi. Contract yake munkagwirizana kuti, mukumagwirizirana kuti, contract yake imene yakuti iyeyu zivute zitana kuti asiyane banja, ndiye kuti akamangire nyumba. Contract yake mumagwirizirana kuti. Mapeto ake mukungu wazunzitsa ana, kungu wakakamiza kumakhala mbanja limene linataka lekale, kumakhala mbanja lomwe linataka lekale. Maana basi kumazunzana, mkazi kumazunzika, kufika pa kuti nthawi zina mpaka na anthu kupana mnyumba, kapena kudulana ziwalo, kapena kuti kudulana manja. Zimene zonzosa vomerezeka pa chipembedzo cha Chisilamu. Nizosa vomerezeka nkomwe. Chofuka chani tukubweretsa mabanja malamulo wakuti mulibe. Chofuka chani tukubweretsa pa mgwirizano umene wabanja. Zinthu zakuti Chisilamu sichidatilamule. Komanso sichidatiphunzitse. Dziwani kuti banja talidziwa kuchokera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Banja talidziwa kuchokera kwa neneri wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndiye tiyeni taalola neneri womwewo kutati phunzitse zofunikira pa banja, kapena kuti ndondome kuza banja. Tiyeni tivomereze kuti Allahu subhanahu wa ta'ala ndamene ayenera kutiuza zofunika kapena kuti zabwino pa ndondomeko ya banja okondedwa athu omvera. Kutanthauza kuti muloleni mamuna ngati akuona kuti banja siliteka, siziteka kukhali alimodzi. Muloleni mamuna kuti amusiye mkazi, kapena kuti muloleni kuti asiyane naye. Ndipo mamuna atenge udindo oyang'anira ana ake. Udindo oyang'anira ana suli mmanja mwa mzimayi. Udindo umene wowo ndi wa mamuna. Mamuna ayenera kutenga udindo oyang'anira ana ake pambuyo pakuti banja lasokonekera, kapena kuti banja lata. Osa akakamira ana ndi cholinga choti mamuna akamangire mkazi wake nyumba. Sichisilamu chimenecho, sichisilamu. Malamulachi kunja akakulowetsani kumoto okondedwa athu omvera, akakulowetsani kumoto. Allahu akukhululukireni, akukhululukireni makolo, komanso omvera kwina kuli konse komwe muli. Koma ngati mamuna wakonda yekha kumangira mkazi wosiyidwayo nyumba, ayi ndithu zimene zozo ndi zabwino. Koma osa mukakamiza, osa mukakamiza. Mungu mutenga kwa mwana wanu yekhayo, mtengeni mwana wanu yekhayo. Musireni ana ake, mwina simu kudziwa kuti kudzera mwana amene wawa amene iyeyu akhale nawo, mwina nkudzabwererana ndi mkazi wake. Mamuna nkuyambaso kumulemekeza mkazi, kapena kuti kumpangira zabwino mkazi, kapena kuti kusamalira banja lake. Chufuka kawiri kawiri nthawi zina munthu amakhala kuti akupanga testing waters, akuyesa kuti kodi ndita tu kuti ndamsiya amene yuzinga khale bwanji. Ndiye akaona kuvuta kwa ana, akaona kuti maendedwe ake iyeyo akuvuta chifukwa chakuti ana akufuna chisamaliro chake. Sometimes amadzakumbukira mkazi wake uja ndikumbwezeretsa pa khomo. Mapeto ake ndikuyamba kumulemekezaso mkazi, ndikumakhala naye bwinobwino mwamtendero wokondedwa athu omvera. Zimenezozo ndi zomwe Chisilamu chikutani, chikuphunzitsa chifukwa mdzakakamira chinthu chomwe sichili chabwino kwa inu, komanso mudzatha kudana ndi chinthu chomwe chili chabwino kwa inu wokondedwa athu omvera. Izizi tikutanthauza kuti kaya mamuna ndi wa business, business imene yoyo ndi yake ya iyeyu mamuna. Pokhapokhapo atasonkhera na chumacho pakati pa iyeyu mamuna ndi mkazi. Mkazi kuyika ko chuma, mamuna kuyika ko chuma. Pamene popo tikozoonera kuti ayi malamulo ayenera kuti ana ayenera kugwira ntchito kuti chuma chimene chocho atani agawane. Koma ngati sizidachitike ndondomeko imeneyo palibe, mgwirizano umeneyo palibe, musakakamire zombera chuma mamuna. Zimenezozo sizovomerezeka ukondedwa athu omvera. Chonde muloleni mamuna apereke chomwe wakonda iyeyu kupereka kwa mkaziyo nthawi yomwe iyeyu akusiyana naye banja. Zimenezozo ndi zomwe Chisilamu chikutiphunzitsa. Kayapereka 1 million ndikukonda kwake, kayapereka 200,000 ndikukonda kwake, kayampatsa 100,000 ndikukonda kwake, ngakhala apereka 20,000 kapena 10,000 kaya 5,000, zimene zozo ndikukonda kwake kwa iyeyu mamuna. zimenzozo ndizomwe chisilamu chikuphunzitsa. Ndipo pamene popo palibe so kupondereza, chuma ndichamamuna, ngati ndichamamuna, chuma ndichamamuna basi. Sikuti mkaziyo adapita kumene koko ndicho linga choka kukolola kapena kutakabe chuma chamamuna ya. Ai, anapitira banja, banja ndi mgwirizano wina, chumanso ndi mgwirizano wina okondedwa athu omvera. Ndiye chonde okondedwa athu omvera tisatamangire mmakoti ndicho linga chofuna kupeza chuma mwachinyengo. Dziwani kuti chomwe chapezeka mwachinyengo, chidzapitanso mwachinyengo. Sichimakhala chilibe pindu okondedwa anga omvera. Mwachitsanzo anthu ena awiri okondedwa athu omvera anadzaba hosi kapena kuti anaba hachi kwa munthu wina. Ndiye anthu aja ataenda nayo hosija kapena kuti hachija adagwidwa ndi rudzu pena pache. Ndiye anthu awiri aja anapezeka kuti wagwirizana kuti yai wina apita akaone kuza kumwa ndi cholinga chakuti akonkheko kukosi atetse rudzu lomwe linapezekesa kwambiri. Ndiye atapita wina uja kokafuna zakumwa mzake uja diera linampeza nthawi yomweyo. Anakwera hosi kapena kuti hachija ali ndikango gulitsa ndekha basi chuma chonse chikhale changa. Anathawa nayo hosija kapena kuti hachija okondedwa athu omvera. Ndiye atapita kokagulitsa adampezadi wogula amene amayifunadi hosi okondedwa athu omvera. Ndalama adali nazo kuti ayenera kugula chani, ayenera kugula hosi. Koma zomwe zidachitika okondedwa anga omvera ndizoti atamaliza kukambirana ndi kugwirizana kenaka uja wogula adadzampempha wogulitsa kuti tandipatse mwayi wakuti ndikwere ku hosi imeneyi ndiwone kuti kodi imathamanga bwanji, spidi yake ndiyotani, mphamvu zake ndizotani. Ndiye wina uja adampatsa mwayi umenewu. Atampatsa mwayi umene uja, wogula uja adakwera hosi akuti akuyesa hosija nthawi yomweyo hosija adapita nayo ndipo sinabwerere. Sana siye ndalama komanso sana bwerere ndi hosi. Ndiye munthu wogulitsa uja anadikira kudikira upeza kuti hosi sikutani. Hosi si kubwerera okondedwa athu omvera. Kena akadaganiza basi kuti ndizibwerera, ndipo akubwerera anadzapezana ndi nzake yemwe adamuthawa uja kuti yayi ineyo ndikapange chuma chambira ameneyo basi wagwanayo wapusa ameneyo anapezana naye. Ndipo atapezana nzake uja adafusa kuti wachita chiyani ndi hosi. Ndiye zinapezeka kuti wokagulitsa hosi uja adayankha kuti ndagulitsa hosi pa mtengo umene tinagulira hosiyo. Akuti wagulitsa hosi pa mtengo umwe adagulira hosi ija. Mzake uja sadapitirize kufunsa, adadziwa kale kuti pajatu hosi ija idatengedwa mwakuba mwachinyengo anaba kuja. Ndiye ngatakune kuti wagulitsa pa mtengo umene anagulira kutanthauza kuti hosi yabedwa nayenso wabetsa. Zimene zozo ndi momwe zimakhalira okondedwa athu omvera. Mmene momwe ndi mmene zimakhalira. Chomwe chapezeka mwachinyengo chimapitanso mwachinyengo. Kungoti okondedwa athu omvera, chonde ndimvetsetseni pankhani imene ndimakambapa kuti sikuti ifeyo tikulimbikitsa nkhanza mbanja. Ayi, situkulimbikitsa nkhanza mbanja, situkutero okondedwa athu omvera. Banja ndi malo ofunika kuti anthu azikhala momwe mtendere. Banja ndi chisangalalo. Banja ndi responsibility mamuna kumuyang'anira mkazi wake, kumpangira mkazi wake zoyenera zonse kuti mkazi wake azizipeza okondedwa athu omvera. Zimene zozo ndiye banja. Komanso mkazi ayenera kupereka ma rights kapena kuti maufulu a mamuna wake. Zimenezo ndizomwe chisilamu chikutani chikulimbikitsa. Komanso nthawi yomweyo situkulimbikitsanso kuti anthu azisiyana mabanja mwachitsawawa. Zimene zonse kuchisilamu kulibe. Chisilamu sichivomereza kuti popa ndazifukwa zokwanira anthu azisiyana mabanja. Zimene zozo sizoona, chisilamuso chimadana nazo. Ndipo ngati pali chinthu chimene chili chovomerezeka koma chomwe Allah subhanahu wa ta'ala amadana nacho, ndiye ndi nkhani yake imene iyi akuti yosiyana banja. Nkhani yosiyana banja, koma sikuti amakakamiza kuti anthu asasiyane banja zivute zitani. Zimene zonse kuchisilamu kulibe. Chisilamu ndi chapakatikati okondedwa athu omvera. Koma chomwe tikufuna apapa ndichoti mbanja muzienda malamulo achisilamu. Mbanja mukhale malamulo achisilamu okha basi. Zavuta kaya zikuyenda bwino, mbanja chisilamu chiyenera kutani, chiyenera kulamulira. Tikufuna kuti chisilamu chikhale chinthu chimene chidzimanga banja. Banja lonsero limangidwe ndi chisilamu okondedwa athu omvera. Ndipo lilamulidwe ndi chisilamu komanso liyendetsedwe ndi chisilamu okondedwa athu omvera. Kutanthauza kuti banja ndi katundu ndi zinthu ziwiri zosiyana. Mzimayi ali ndi ufulu wake okhala ndi chuma chake, komanso mamuna ali ndi ufulu okhala ndi chuma chake. Koma vuto okondedwa athu omvera ndiloti mashehe timafuna nthawi yomwe tikumangitsa banja. Koma zikavuta timathamangira kumakhoti akuti ndi cholinga choti tikabere anthu chuma kapena kuti tikapeze chuma mwachinyengo okondedwa athu omvera. Ndiye ndakuwuzani kale kuti zimene zozo si chilungamo yayi. Tiyeni tigwiritse ntchito chilungamo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tiyeni tilole chisilamu kuti chilamulire mbanja mwathu. Chabwino, tiyeni tiyang'aneko maulemerero ake wa yeyu Uthman bunu Afani wokondedwa athu omvera. Zinazi timangodutsa muchabe. Uyu Uthman ndi mkamwini kapena kuti mpongozi wake wa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Ndiye tioneko za maulemerero ake potengera zomwe antolankhani atibweretsera kuchokera ku university kwawo abwana athu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monga hadithi yomwe ikupezeka ndi asheikhani kapena kuti mashekha awiri omwe ndi al-Bukhari ndi Muslim kuchokera kwa amainini kapena kuti mayi athu ang'ono Aisha kunena kuti abwana athu sallallahu alaihi wasallam adasonkhanitsa nsaru zawo kapena kuti kukhonza bwino nsaru zawo pobisa miyendo yawo atamva kuti kukubwera Uthman bunu Affan. Sindikudziwa kuti mwina adapanga zimene ziza abwana athu sallallahu alaihi wasallam chifukwa choti amene amabwera aya anali mpongozi wawo kapena kuti mkamwini wawo. Zimene zozo ndiye ineyo sindikudziwa, koma ayi ndithu okondedwa athu omvera, dziwani kuti nkhani inagona poti ala astahi min rajulin tastahi minhu lmalaika, akuti kodi ineyo ndisachite manyazi ndi munthu yemwe angelo amachita naye manyazi? Akuti pamene popo ndi pamene padagona nkhani yokhonza bwino nsalu kapena kuti kufunditsa miyendo yawo abwana athu sallallahu alaihi wasallam atamva kuti kukubwera Uthman bunu Affan. Basi uyu ayeneradi kukwatiradi ana awira mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Apapa ineyo ndaonetsetsa kuti analidi woyenera kukwatira ana awiri a mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Anali ndi zomuyenereza Uthman kukwatira ana awiri abanja lalikulu kwambiri la chifumu dziko lonse lapansi lomwe ndila abwana athu sallallahu alaihi wasallam. Mamuna wotsogola, mamuna wopambana Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Inu nanga mpaka na angero kuchita naye manyazi, angero kuchita naye manyazi. Basi inetu pa jamtumiki sallallahu alaihi wasallam amafunditsa miyendo yake atamva kuti kukubwera Uthman ndi maganiza kuti zinango ogona pa chipongozi kapena kuti munthu ndi mkamwini wake. Sindi madziwa kuti zikuchokera kumwamba, zikuchokera kwa angero. I think manyazabu ino nda amene wawa okondedwa athu omvera. Manyaza azichokera kuchipembedzo. Za chipongozi ndizabodza inu ndizabodza. Ama kunyoza ani mpongozi wanu amai ndabambo. Mbanja mwawo mukalowa mikangano anthu amene wawa ama kunyoza ani okondedwa athu omvera ama kunyoza ani. Basa abwana athu sallallahu alaihi wasallam akuti ndisachite bwanji manyazi ndi dhanurain. Amuna akuwala kuwiri Uthman bunu Affan woti yeyu angero ama chita naye manyazi. Sinanga paja naye mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam anali wophunzira kuchokera kwa malekichara ovuta kwa mbiri. Sinanga ndi angero okondedwa athu omvera malekichara ake nda angero. Sinanga paja athu gulu limene lili silimanyozera chilichonse chomwe alamulidwa ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndiye ndi gulu lomwe linkamphunzitsa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam kuchokera ku university ya kumwamba, kumuphunzitsa udhu, kumuphunzitsa swala, komanso kumuphunzitsa haji. Akatero nawonso abwana athu sallallahu alaihi wasallam adziphunzitsa ife zomwe aphunzira kuchokera kwa angelo. Ndiye ife nafe tizizipeza kuchokera ku university kwawo abwana athu sallallahu alaihi wasallam akuti khudhu anni manasikakum, tengani kuchokera kwa ine zonse zokhudza haji ndi umura. Dini yenera kutengedwa kuchokera kwa universal mercy, chifundo cha dziko lonse lapansi omwe ndi amuna athu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo amene wamva za amuna amene wawa ndipo sadatsatire, dziwani kuti wavotera kukalowa kumoto, wavotera kukalowa kumoto. Ifenso abwana athu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dziwani kuli konse kumwe muli kuti dini atipeza nawo. Kudzera kwana magwenye ngwe aka amenewa, kudzera kwa mphangala zake zimenezi, kudzera kwana manyonyoro aka amenewa, kuchokera kwa mikateya yake imeneyi, yodziwa kusula, pambuyo poti idasulidwa bwino ndinu uyo, sallallahu alaihi wasallam. Kuchokera kwa mizonya yake imeneyi, omwenda achina Uthman ibn Affan, tapunzira ifeyo, kuchokera kwa achina Abu Bakar Swiddiq, Umar ibn al-Khattab, komanso achina Aliyi, tapunzira kuchokera kwa michochombe yake imeneyi, achina Dhannurain, omwenda ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndichufukwa chake, sindi kudziwa ngati mwayiwala inu okondedwa anga omvera, ndawija, hata zunguliridwa iyeyu Uthman ibn Affan. Ndi anthu ochokera ku Egypt, komanso ku Iraq, hata turuka kwa iyeyu Uthman, apatu okondedwa anga omvera musabaralike, komanso musazunguzike, tukupitiliza kunena za maulemerero ake wa iyeyu Uthman ibn Affan. Chabwino ndetu kutero kunena kuti ataturuka kwa iwowo omada muzungulira iyeyu Uthman. Omada zungulira nyumba yake iyeyu Uthman ndikumuika iyeyu Uthman under siege. Ananena kwa iwowo kuti ndikukambirana nanu, ndikukupemphani mwa Allah, ndipo sindikupempha koma inu ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alastum ta'alamuna anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal: man jahaza jaysha al-usra falahu aljanna fajahaztuhum. Alastum ta'alamuna anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal: man hafara bi'ru ruma falahu aljanna fahafartuha faswaddaquhu bima qal. Akuti kodi simukudziwa inu kuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanena kuti amene atandize kukonzeketsa gulu la al-usra basi wapeza janna. Basi itu ineyo ndida kukonzeketsa gulu limeneri. Ndinapanga china chiri chonse chotekera kuti gulu limeneri lipite kunkhondo. Kapena mwayiwala inu simukudziwa kuti abwana athu sallallahu alaihi wasallam adanena kuti amene akumbe chitsime cha Ruma kapena kuti chitsime cha Mroman chomwe chikupezeka cha ku Kiblataini uko, basi munthu amene yoyo apeza janna, basi dziwani kuti chitsime chimene ichi ndida kumba ndi ineyo ada kumba ndi iyeyu Uthman ibn Affan, komanso ada gula ndi iyeyu Uthman ibn Affan. Yassalamu yassalamu. Kutanthauza kuti anthu wa ankalimbana ndi munthu wa kujanna uko ndido athu omvera, ankalimbana ndi munthu wa kujanna. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nkhani zokha zoona wokondedwa athu omvera zochokera kwa al-Bukhari ndi Muslim. Ndipodi naye Abdurrahman ibn Samura akuti jaa Uthmanu ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam bi alfi dinari hina jahaza jaysha al-usra fanatharaha fi hijri fajala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukallibuha wa yaqul ma dharra Uthmana ma amila ba'da al-yawm marratayn. Akutero Abdurrahman ibn Samura kuti adabwera Uthman ibn Affan tsiku lomwe wakhonza ulendo wa nkhondo imene iyi ya al-usra adabweretsa 1000 dinar. Ndiye ndalama zija zidamwazidwa pa miyendo pa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Ndiye abwana athu sallallahu alaihi wasallam ankazi tembenuza tembenuza ndalama zija kwina kwa kunena kuti ma dharra Uthmana ma amila ba'da al-yawm. Sizidzampatsa mavuto Uthman zomwe angachite pambuyo pa tsiku la lero. Sizingampatse mavuto Uthman zomwe angachite pambuyo pa lero. Adanena kawira abwana athu sallallahu alaihi wasallam. Indeka akuyenera kunena zimenezi abwana athu sallallahu alaihi wasallam. Akudziwa ndikuvomereza kuti mchochombe umenewu omwe ndi amuna Uthman adagwira ntchito yotamandika kwambiri yokonza nkhondo ya Tabuk wokondedwa athu omvera, kupereka zofunikira zonse kuti mpaka na asilamu akwanitse kupita ku nkhondo imeneyi wokondedwa athu omvera. Nkhondo yovuta kwambiri, nkhondo yovuta kwambiri. Akuyenera kuchitiridwa manyazi ndi angelo Uthman ibn Affan, akuyeneradi kuchitiridwa manyazi ndi angelo. Naye Imamu at-Tirmidhi adabweretsa hadithi kuchokera kwa mwana wa Umar kapena kuti Abdullah ibn Umar akunena kuti dhakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan faqal yuktalu hadha madhuluman li Uthman. akuti abwana athu sallallahu alaihi wasallam adatchula za chisokonezo chomwe chidzabwere kutsogolo ndiye kena akanati adzaphedwa uyuyu moponderezedwa. Ankamulozera Uthman, ankamulozera Uthman. Ndipo nawo amai nini kapena kuti mai athu ang'ono Aisha radhiyallahu anha akunena kuti abwana athu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanena kuti ya Uthman innahu la'alla Allahu yaqmisuka qamisan fa idha aradaka almunafiquna ala khali'i fala takhla'ahu hatta talqani. Akuti iwe Uthman mwina Allahu subhanahu wa ta'ala adzakuveka mkanjo ndipo akadzakukhumba mamunafiq kapena kuti ma hypocrites kuti uvule mkanjo umenewu usadzavule mkanjo umenewu mpaka utadzapezana ndi ine kapena kuti mpaka na utadzapezana nani. Koma atu na wabwana atu sallallahu alaihi wasallam. Tsopano Uthmani iyo ndi azikapezana nanu kuti, azikapezana nanu kuti. Oti panthawi iyo mwina inu mdzakala mtamwalira. Uthmani azikapezana nanu kuti. Basi dziwani kuti apa wabwana atu sallallahu alaihi wasallam amatanthauza kumanda, amatanthauza infa. Apa apa okondedwa anga omvera pabwera mau ovuta kwambiri komanso opsha kwambiri. Ndikunena izi chifukwa yeyu mtumiki sallallahu alaihi wasallam akudziwa bwino anthu omwe adzabwere kudzamukira Uthmani buno afane radhiyallahu ta'ala anhu chifukwa tumkanjo omwe ukunenedwawo akutanthauza utsogoleri kuti mwina Allahu subhanahu wa ta'ala adzakupatsa utsogoleri weyo Uthmani ndiye ngatata dzakukira woukira omwe yeyu mtumiki sallallahu alaihi wasallam wachula kuti almunafiqun anthu ankhope ziwiri oonetsa chisilamu kunja pomwe muntima muli ukafiri. Akuti usadzavule, usadzasiye udindo mpaka na utaphedwa. Chifukwa tumau oti mpaka na utadzapezana nane. Akutanthauza kuphedwa kwake yeyu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tsopano nkhani yovuta kwambiri muhadithi imene iwokondedwa athu omvera. Ndiyoti mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam akuwatchula anthu omukira yeyu Uthman kuti ndi mamunafiq. Dzina loti munafiku ndi dzina loipa kwambiri, ndi dzina loipitsitsa kwambiri pa chisilamu okondedwa athu omvera. Kutanthauza kuti mchitidwe oukira atsogoleri utha kukupezetsani inuyo waranti yoti mukhale munafiku. Utha kukupangitsani inuyo kuchita qualify kuti mukhale munafiku okondedwa athu omvera. Komwe kali kataito koka kupezetsani inuyo step yoopsha kwambiri ya moto wa jahannamu okondedwa athu omvera waliyadhu billah. Abale dziwani kuti janna ndi moto ndi zinthu zosiyana kwambiri. Moto ndi wopweteka kwambiri kapena kuti woyipitsitsa kwambiri wokondedwa athu omvera. Ndiye munthu ukakhala munafiku umakapeza step yovuta kwambiri kapena kuti yoyipitsitsa kwambiri yomwe ili yapansi kwambiri kumoto. Ndiye chonde tiyeni tisamale nkhani zotsogolera anzathu poukira atsogoleri. Chonde kadzina ka munafiku tikaope. Ndipo nthawi zambiri mukaona mashekha akukhala chete osalankhulapo zambiri pa zochitika dziwani kuti amakhala akuopa nkhani imene iyi yanifako kapena kuti amakhala akuopa kukhala munafiku. Upeza wina okondedwa athu omvera umboni alibe akuti mtsogoleri wakuti wakuti ndi wakuba mpaka na khutuba munzikiti ena mpaka na kuturutsa ma audio onena zoyipa za anthu ena zonsezi kufuna kutchuka. Pomwe ndikuti maumboni alibe mkomwe alibe maumboni alibe koma kuti ndi wakuba okondedwa athu omvera. Sindidziwa kaya umakhala umbuli kaya kusadziwa malamulo sinanga malamulo adziko lonse lapansi komanso kuphatikizapo malamulo akumwamba adagwirizana kuti you are innocent until proven guilty by a competent court of law. Akuti iweyo ndiwe osalakwa ndiwe osalakwa mpaka utapezeka olakwa ndi koti lovomerezeka okondedwa athu omvera. Mpaka utapezeka olakwa ndi koti lovomerezeka. Ndiye ife timangotsogolera anthu kufuna kutchuka wakuti ndi wakuba wakuti wapanga zakuti wakuti ndi wopondereza. Umboni muli nawo asilamu, muli nawo umboni kufuna kuagwedeza anthu kuti awukire utsogoleri wokondedwa athu omvera. Zimenezo ndi zoyipa kwambiri mukhoza upeza nazo mbiri yanifako okondedwa athu omvera potengera zimene akunena mtumiki sallallahu alaihi wasallam. potengereza omwe akunena mtumiki sallallahu alaihi wasallam okondedwa athu omvera ngati mutalola ngati mutalola tilinako kupitiliza kukambirana za maulemerero amnyamata ameneyo kapena kuti mamuna amene yuyu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ndiye ndiloleni kuti ndikusungitseni kae mmanja mwaka Allah ndikusungitseni kae mmanja mwaka Allah amene sikamasokonekera inu kena kali konse kamene wasungitsidwa ndipo ndinene kuti assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd.
Programu hii tinali ndi Sheikh Omar Jafar Jawala.
Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd.